Yeah, for 50 toes. Martin, Dantin, Martin.
Dick is walking in the mix.
Kalajene, isi ni mata ni mamenya kene. Ana usata ni mafeta mbele. Kwa inesi kwa kwela ndi movie ya baby. Style yanga siyo peka is tough. Yeah. Yanyasa siyo salala rough. Ima banda mama no bande yika puff. Ima mangili lepa chat handcuff. Ima funa sungu nolangati omu stuff. Ima yambi tachi koso cuff. Ima jati ma style don't say puff. Ina tenta pansi kangati ndi muff muff.
La, that's a gula chayine ta ta. Camera di mombe tafika ta. Ningo soma kofi ra. Get this all the time, take me out. Menye dance to young katikati boxer. Double up a whopper, sting on your coaster. Show young and the $2 booster. Timba tati sachi and the chome yami monster.
Kala jene, isi ni mata ni mamenya kene. Ana usata ni mufecha mbele. Kwa inesi kwa bola ni movie ya baby. Jete. Isi ni mata ni mamenya kene.
Represent Black Mesa ne Wakanda. So me fly every tune kutela Uganda. Kuone tasi koko do sodo panda. Suko mela muye na eta kusaka blanda. Ndiza danso hezi hezi za yeah yeah yeah. Tadutaka wili mpanga mpeje bay. Usidu tambali pepete. Sa utanyama wako yonde ndi chete. Ndili sweet yeah like he ho ha. Kima kala mose matu G45. Kani kile njipele kajiguka. Sama funa kama kuno libeza toka. Yeah, we got sauce, we hot boss. Kala chetu panga sindigawa mapos. Yeah, me one done, yeah, with one son. Yeah, hii sisi yoleti mamenya hands on.
Kala jene, isi ni mata ni mamenya kene. Ana usata ni mafeta mbele. Kwa inesi kwa bola ndi movie ya baby. Mata ni mamenya kenge. Ana osata ni